Deuteronomy 14 verse 1. Ningabantwana bakaJehova uNkulunkulu wenu, aniyukuzisika ningaziphuculi phezu kwamehlo enu ngenxa yabafileyo. Verse 2. Ngokuba ningabantu abangcwele kuJehova uNkulunkulu wenu, uJehova nikhethile nibe isizwe senzuzo yakhe ngaphezu kwezizwe zonke esebusweni bomhlaba. Verse 3. Ungadli into enengikayo. Verse 4. Nazi izilwane eningazidla, inkomo, nemvu, nembuzi. Verse 5. Nedluzele, nensephe, nenqala, nempala, nempalampala, newula, negogo. Verse 6. Ningadla nezilwane ezahlukanisa inselo, ezidabula inselo kabili, ezetshisayo kuzo izilwane. Verse 7. Nokho lezi aniyukuzidla kwezetshisayo nakuzo ezidabula inselo, ikamela nonogwaja, nembila, ngokuba ziyetshisa, zingahlukanisi kodwa inselo, zingcolile kini. Verse 8. Nengulube ngokuba iyahlukanisa inselo, ingetshisi kodwa, ingcolile kini, aniyukuyidla inyama yazo, ningathinti izidumbu zazo. Verse 9. Lezi ningazidla kuzo zonke eyisemanzini, zonke ezinamaphiko nezingcwecwe. Verse 10. Zonke ezingenamaphiko nazingcwecwe ningezidle, zingcolile kini. Verse 11. Ningadla kuzo zonke izinyoni ezihlambulukileyo. Verse 12. Kodwa yilezi eningayukudla kuzo, ukhozi, nenqe, nengqungqulu. Verse 13. Nesiphungamangathi, noheshe, nonhloyile ngezinhlobo zakhe. Verse 14. Nawonke amagwababa ngezinhlobo zawo. Verse 15. Nentshe, nenkovana, nenkanku, noklebe ngezinhlobo zakhe. Verse 16. Nesikhova, nomxhwagele, nefukezi. Verse 17. Nevuba, nophalane, nomphishamanzi. Verse 18. Nonogolantethe, nonozalizingwenya ngezinhlobo zakhe, noziningweni, nelulwane. Verse 19. Nezilwanyana zonke ezinamaphiko zingcolile kini, azinakudliwa. Verse 20. Kepha izinyoni zonke ezihlambulukileyo ningadla. Verse 21. Aniyukudla lutho lwengcuba, ungamniki umfokazi phakathi kwamasango akho ukuba akudle noma uthengise ngakho kwezizwe, ngokuba wena uyisizwe esingcwele kuJehova uNkulunkulu wakho, ayukupheka izinyane lembuzi obisini likanina. Verse 22. Uyakunikela ngokweshumi kwazo zonke izithelo zembewu yakho, lokho kuvela ensimini iminyaka ngeminyaka. Verse 23. Ukudle phambi kaJehova uNkulunkulu wakhe endaweni ayakuyikhetha yena ukuba igama lakhe lihlale kuyo, okweshumi kwamabele akho, nokwewayini lakho, nokwamafutha akho, nokwamazibule ezinkomo zakho, nokwawezimvu zakho, ukuba ufunde ukumesaba uJehova uNkulunkulu wakho njalo. Verse 24. Uma indlela ikude nawe ungenamandla okukuthwala, ngokuba ikude kakhulu nawe indawo uJehova uNkulunkulu wakho ayakuyikhetha ukuba ulibeke kuyo igama lakhe, lapho uJehova uNkulunkulu wakho ekubusisa. Verse 25. Uyawukwenana ngemali, uyisonge imali esandleni sakho, uye endaweni uJehova uNkulunkulu wakho ayakuyikhetha. Verse 26. Uthenga leyo mali noma yintoni umphefumulo wakho ethandayo, izinkabi noma izimvu noma iwayini noma uphuzo olunamandla noma intoni umphefumulo wakho ifunayo, udle khona phambi kwaJehova uNkulunkulu wakho, wename wena nabendlu yakho. Verse 27. Nomlevo phakathi kwamasango akho ayikumeyisa, ngokuba akanasabelo nafa nawe. Verse 28. Ngasekugcineni kweminyaka emithathu njalo uyakukhipha konke okweshumi kwezithelo zakho ngawona lowo nyaka ukubekelele phakathi kwamasango akho. Verse 29, nomlevi lokho engenasabelo nafa nawe, nomfokazi nentandane, nomfelokazi abangaphakathi kwamasango akho, bayakuza badle basuthe ukuba uJehova uNkulunkulu wakho akubusise emsebenzini wonke wesandla sakho owenzayo.